babiri sagala ondeke mu lubiri abantu banyisa bali kubali bagala tulwane tweteme mbali omuguwa kunyezi tokukutula kwenkutte bambi tokukutula olutindo oluzimbe tolumogola kwetiitira tolumogola tokikola bwotyo baby tonzekano bwotyo omuliro gujje mu kyoto dali tokuguma bwotyo tokikola bwotyo baby tonzekano bwotyo omuliro gujje mu kyoto dali tokuguma bwotyo sali kozeka biti by'omutima kwekwenka singa sikwekwenka nandirabe ekyo kyokweka omutwe gukwetise mpulira obulumi bususe yawe sikyekyusa nakwetika sikyekyusa tokikola bwotyo baby tonzekano bwotyo omuliro gujje mu kyoto dali tokuguma bwotyo tokikola bwotyo baby tonzekano bwotyo omuliro gujje mu kyoto dali tokuguma bwotyo siri mubi nga okimanyi wali nabaawe wali omanyi mukwano saasanya mbuulira toneegaana sipiidi kendeeza ole kirinnya muteweebuuza omusayi gukwebuuza ensi wa muli gikumbuuza tokikola bwotyo baby tonzekano bwotyo omuliro gujje mu kyoto dali tokuguma bwotyo tokikola bwotyo baby tonzekano bwotyo omuliro gujje mu kyoto dali tokuguma bwotyo tokikola bwotyo baby tonzekano bwotyo omuliro gujje mu kyoto dali tokuguma bwotyo tokikola bwotyo baby tonzekano bwotyo omuliro gujje mu kyoto dali tokuguma bwotyo.